Ini true love sio bandia, najua unapenda na bobombadia. Kifua ni queen kumbadia, you are my baby, my queen yani malikia. My baby, rangi ya chotara na kuwaza my baby, wanataka ni fukara. My baby, rangi ya chotara na kuwaza my baby, wanataka ni fukara.
Falling in love.